time I laid my eyes on you, nilijua utakuwa ma. Mara that, bila kupoteza time, nikachukua namba na kukupigia. SMS pia kibao, picha kwenye Instagram, wakajua nimeenda. Kwako nimechizi mami, macho haya na pazia, mimi sichunguli. Kwa wengine, sipendi, sitaki, sikwachi. Ni wewe ndiye mchumba wa dhati.
Nime data, data, nime nata kwako my girl.
Nami nime data pia.
Nime data, data, nime nata kwako my girl.
Yani we wacha tu nimenata kwako kama smack oh magnetic. Loving you is fantastic. Hata wakichonga kama glue. Like a true first lady who na time na wanafi. And yes to the haters our love makes them sick. You're sexy, you're classy, not fussy. You're my baby and my love for you is true. My love for you is real, my love for you is for she's
it. Nimenata data, nimenata kwako my girl.
Nami nimenata pia.
Nime data data, nimenata kwako my girl.
So shika shikilie nafasi, tuendelee kupiga mitikasi. Nipe yote usinipe kiasi, ila kwa wazushi usiwape nafasi. Basi hilo naliweka wazi, kwani mlango wa roho yangu uko wazi. Kwa wengine sipendi sitaki, ni wewe ndiye mchumba wa dhati.
Nime data data, nime nata kwako my girl.
Nami nime data pia.
Nime data data, nime nata kwako my girl.